Imbyino zabyinwaga n'imbaga mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda bakira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi itatu agirira mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba. Mu karere ka Burera Perezida Kagame yahereye uruzinduko rwe rwibanze ku bikorwa by'iterambere by'ako karere n'intara y'amajyaruguru muri rusange. Akarere kamugaragarije ko kamaze gutera imbere mu nzego zitandukanye, ariko ko hakiri n'imbogamizi zimwe muri zo zasobanuwe na Madame Florence Wambaje Maria, meya wa Burera.
Turacyafite ikibazo cy'ubucucike mu mashuri, turacyafite ikibazo cy'abakozi bake mu bigo nderabuzima n'ibitaro, kandi turacyafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge na magendu.
Akarere ka Burera Perezida Kagame yasuye kari mu bwagenderanaga n'igihugu gituranye cya Uganda, ibibazo bitarazamba mu mibanire. Abaturage baho basabanaga n'abanyayuganda muri serivisi z'ubuvuzi, uburezi n'izindi. Ariko Perezida Kagame mu ijambo rye ryaranze no kuterura umuturanyi uwo ari we wese mu buryo butomoye, akavuga ko byose byitwa n'abategeka Burera n'intara y'amajyaruguru muri rusange, kuko ngo ibibazo bihari bimaze imyaka n'imyariko, kandi ubushobozi bwo kubikebura butabuze. Aho kugira ngo abanyarwanda barinde bisunga abaturanyi,
abana b'amashuri bambuka imipaka, ababyeyi babo barihe cyangwa abayobozi barihe, ku buryo bakamenya icyo kibazo bugikemuke, kandi ko uburyo bwo kugikemura buhari. Abana bakaza gukanguka ari uko twagize ibibazo n'abaturanyi baduteye, twaza gusanga abantu bacu barambuka imipaka bajya gushaka ibintu bakwiriye kuba babonera serivisi, bakwiye kuba bafite hano, kandi bihari, hari ubushobozi buhari.
Perezida Kagame akavuga ko mu nama aza kugirana n'abavuga rikijyana mu ntara y'amajyaruguru abayitegeka bagomba kwibazwa.
Ntabwo twabana n'ibibazo dufitiye ubushobozi bwo kubikemura ngo dukore neza rukomeze, dukore neza buri munsi buri munsi. Abayobozi benshi bagomba kuba bicaye hano, baraza kwibazwa, baraza no kubisubiza.
Ufatiye kubikuye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu karere ka Burera, byumvikana ko abategetsi yabwiraga bakangukira gukemura ibibazo ari uko icyuka cyabaye kiri hagati y'u Rwanda n'abaturanyi. Akavuga ko nyamara bamaze igihe babaniye n'ab'u Rwanda, ariko abandi bategetsi bo hasi ye bagasa n'aho ntacyo bibwira. Aha Bwana Kagame yibukije abo baturanyi ubushobozi bw'ubutegetsi abereye ku isonga.
Nabuze mvuga by'abaturanyi duturanye, bahereye kuva kera bashaka kudutera ibibazo buri kanya buri. Ntabwo iki gihugu reba cy'u Rwanda, yego abanyarwanda, igihugu cyacu ni igihugu tugomba kubaka, tukakirinda, tukagerageza twubaka. Ntabwo turi abacakara babi b'abaturanyi, ntabwo turi muranyumva, ntabwo turi insina ngufi, ntabwo duhindurwaho. Ariko abayobozi iyo barangaye bafite ikibazo, ibyo mujya gushaka hanze y'imipaka, ibyinshi biri hano mu bisiga n'amasoko ari hano. Ariko abayobozi baragenda bakizera mu mijyi, umurwa mukuru, bakabona ko isi itangirira ikarangirira aho ngaho. Oya, hari Butaro.
Ku ngingo y'abashaka guhungabanya umutekano, umukuru w'u Rwanda yavuze ko nta u Rwanda rwakwingingira kuri uwo umutekano, ko rugomba kuwugira ku neza cyangwa ku nabi.
Umutekano urawushaka, niwo twifuza, turaza kuwukorera. Turaza kuwukorera ku neza, niba ngombwa ku bundi buryo nabyo niko byagenda. Umutekano ntabwo twakwingingira umuntu kuduha umutekano, tugomba kuwuduha byanze bikunze. Tuga baba baturimo baba bari ahandi, abahandi nabo aho tubageraho tuzabageraho. Abahandi ababahandi n'igihugu barabashaka guhungabanya umutekano wacu, ni ukubihingire gusa. Bamwe baratwizanira icyo kibazo tukagikemura, hari abandi tuzazana batahizana. Niho mvugira ko umutekano ni ku neza mbere na mbere, uburyo bundi ni ku ngufu, kandi turazifite.
Kubavuga ko birirwa bavuga nabo ubutegetsi abereye ku isonga mu buryo ubwo aribwo bwose, nabo Perezida Kagame yaburiye ko abo nabo yita ko babafasha bakina n'umuriro uzabatwika.
Nabo bose mujya mwumva bari ku maradiyo, ku interineti n'izindi, bari aho bavuga ubusa, bari aho bazi ibyo bavuga, ntabwo bazi icyo bacuruza. Biriya nyine barabivuga nk'umuntu waba uri muri Amerika, uri mu South Africa, uri mu Bufaransa, ukigira ngo uri kure nyine ari kure kure, kuko ntawe uhuriye n'umuriro. Ariko umunsi begereye umuriro uzabota, ibyo bari bakwiye kuba babizi, bakwiye kuba babizi ariko hari n'abandi ari n'ababashyitsi bazi ko hano batahakinira, bahakinira nabo mujya nabo kubajyamo bagashaka kubakoresha babagira bateze ujye ngo babwira ko barakinisha umuriro zabo.
Imyaka ibiri igiye kwihirika u Rwanda na Uganda birebana y'ingwe, ibihugu byombi byitana bamwana ku bikorwa byo guhungabanyirizanya umutekano. Indi myaka ine nayo igiye kuzura bimeze bityo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Biteganyijwe ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu Perezida Kagame agirana ibiganiro n'abavuga rikijyana bo mu ntara y'Amajyaruguru i Musanze, kuri uyu wa kane akagirana ibiganiro n'abatuye akarere ka Musanze, naho ku wa gatanu azaba ari i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Akabagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.